Yeah, yeah.
Fresh out from NigeriaMix.com.
Nimekufunga mwaka sio kitoto, na kufungua mwaka sio kidogo. Yeah, acha niongeze mikogo. Na mwaka huwa lai sitaki shogo. Walopanga nisipenye, basi wapange tuone. Na waloroga nisiheme, basi waroge tuone. Hey, I go by kuchiga bana.
I don't care which you and my love.
Mwaka huu tutabanana,
no kufeli no. Napambana, napambana.
I go make him all man yo. Make my life, oh.
Napambana, napambana.
I go make you woman, yo.
Napambana,
yeah.
Napambana.
To make you my life, oh.
Ndo wa vibe msondo msondo. Siviacha ta kidogo dogo. Nimetoka kwenye msoto msoto. Najipongeza mdogo mdogo. Japo jua la utosi la choma, kidume sitetereki. Nitazidi kupambana, baka kieleweke. Life ulina maringo maringo, kilizo ya lizo eleke. Usijifanya unaringa unaringa, kuna kufa kudadadeki. Hey, I go by kuchigabana.
I don't care which you in my love.
Mwaka huu tutabanana,
no kufeli no.
I go make him all man, yo.
Na-na-na-na, na-na-na-na.
To make you my life, oh.
Na-pambana, na-pambana.
I go make him all man, yo.
Na-na-na-na,
na-na-na-na. To make you my life, oh.
Na-pambana, na-pambana.
I go make him all man, yo.
Na-na-na-na, na-na-na-na.
To make you my life.
NigeriaMix.com.